tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka waxay ku faanaysaa xiriirka iyo wada shaqaynta qotada dheer ee ay la leedahay dalalka Afrika, taasoo ah mid ku salaysan danaha labada dhinac, wada qaybsiga qiyamka ku dhisan dimuqraadiyadda, iyo ka go'naynta Mareykanka ee horumarinta nolosha dadka Afrika. Inta badan iskaashigeenna waxa uu xoogga saaraa bixinta gargaar. Hadda innaga oo wada shaqaynayna in ka badan 120 waddan, dowladda Mareykanka waxay xoogga saaraysaa sidii looga guulaysan lahaa cudurka COVID-19. Dadaalkaasi waxaa hoggaanka u qabtay hay-adda USAID oo kaashanaysa waaxda arrimaha dibadda, xarunta ka hortagga iyo maaraynta cudurrada, waaxda gaashaandhigga iyo kuwo kale, iyadoo hadafku yahay in dowladda Mareykanka ay jawaab ka bixiso sidii Afrika looga caawin lahaa nidaamka caafimaadka, gargaarka bini'aadannimo, dhaqaalaha, amniga iyo xasiloonida. Kaaliyaha dhanka maamulka ee Afrika, Chris Melanie, ayaa sheegay in gargaarkaasi uu la jaanqaadayo saddexda istaraatiijiyadood ee uu madaxweynaha Mareykanka ka leeyahay Afrika.
The first objective being advancing trade and commercial ties with key African states to increase American and African prosperity.
Hadafka koowaad ayaa ah inaan horumarino xiriiradeena dhinaca ganacsiga si sare loogu qaado barwaaqada dadka Afrika iyo Amerika. Kan labaad ayaa ah in Amerika laga ilaaliyo cudurrada iyo khatarta xuduudaha isaga tallaaba. Hadafka saddexaad ayaa ah in dalalka Afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guuleysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen. Tan saddexaad ayaa ah in dalalka Afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guuleysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho. Wuxuu intaasi raaciyey in hadda ay qaaradda Afrika ka caawinayaan dagaalka cudurka COVID-19.
I'm excited to report that today we've committed close to $350 million.
Aad bay ii farxad gelinaysaa inaan dhaho maanta waxaan ballan qaadnay ku dhawaad $350 million oo aan ku caawinayno dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya si ay uga jawaabaan cudurka safmarka ah ee COVID-19. Kaaliyaha dhanka maamulka ee Afrika, Chris Melanie, ayaa sheegay in balaayiin dollar ay dowladda Mareykanka gelisay Afrika 10 sano ee lasoo dhaafay, taas oo abuurtay kalsooni aanan caadi ahayn oo ku salaysan xiriirka Mareykanka iyo dhammaan Afrika. Lacagahaasi waxaa loo sii mariyey ururka ama hay-adda PEPFAR iyo hindisaha madaxweynaha ee mashruuca malaariyada.
One thing that I think has been exciting is, for example, in South Africa,
hal tusaale oo aan isleeyahay xiise ayuu leeyahay ayaa ah South Africa. Waxaan ka shaqaynay taageeridda iyo awoodsiinta shaqaale caafimaad oo gaaraya 20,000, kuwaas oo si gaara uga shaqeeya xarumaha caafimaadka ee gaarka u ah AIDS-ka. Hadda shaqaalahaasi iyo xarumahooda waxay xoogga saaraan dagaalka COVID. Maalana ayaa intaasi raaciyey in uu ku kalsoon yahay xiriirka iyo khibradda ay 10 sano ee lasoo dhaafay wadaageen Afrika iyo Mareykanka inuu ka caawin doono sidii ay labada dhinac uga guuleysan lahaayeen qalalaasaha hadda ee cudurka COVID-19 iyo howlaha kale ee xagga horumarinta ee u yaalla oo dhinac kale ah. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.